bado natafuta. Ujumbe, I'm still searching. I need something ambacho mimi nitakuwa yani na uhakika nacho. This is what I want.
Najua si style futa jasho, paji la uso wako wapo niwepo, nisitie haibu kwa rafiki zako. Sawa, isiwe sawa sababu afajili kijili, asubuhi mchana alasiri hata jioni soni. Tenga wakati nzime alakati ile medani, nilisha kwishe fanya kidani yani. Kwako ntafutie kanuni wako nkae kata tu, upendo kwako limejengwa kwa siakali. Utapenda utajenga utachuma matunda, thamani yako mepata nataka kuichunga. Nimeitafutia kamusa mani, tafsiri hakuna kweza ipita ishika na ndo inanitafuna. You can tell me what you need. Tell me what you need.
I need something ambacho mimi nitakuwa yani na uhakika nacho. This is what I need.
Nita ndakuita uje ukae na mie, sauti nzuri itasikika ni kuimbie ujisikie. Zeze kubembeleze ya ndani unieleze, tenzi la penzi ni kwenzi kifani unitulize. Wache kusita kwa speaker, ukisifika usijulize wangapi kama beti. Kitikio upopeki yako tajirudia dikiamo, jumbo wake uguse wenzako wajifunze pitia wewe. Ala za loya kwangu uwe kinanda, wene usitoke mkononi pangu, kizunguzungu siumie kwa kiki ntulie. Come on.
Spendi mwanaume ambaye hajui kuongea Kiingereza. Spend him on my behind my kid, bogus, zero brain. Spend.
I said the worry, but no enough. Went off to gather what I mean, the worry. I see him the sky, you cry instead of a smile. Do me tell you realize, I'm so, so stiff, I wonder why. Please, I want to fly the way we can leak it hard. Your hands are begging, and I promise I love you. Unconditioned till I die.